na seima Oba wasta hili
Wasta hili
e baba Wasta hili
Wasta hili
Yesu Sujudu mbele zako Waze chinane Wana sujudu mbele zako Wakisema wastahili Kupokea utukufu Wakisema wastahili Kupokea utukufu Nami naungana na